Walasa ka dembe don Mali sifinnakaw ma kerenkerenniya la a musolakaw, Ameriki jamana ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ a ye dɔnbolo di kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ma duuru ma walasa u ka se k'u ka baara dɔntaw yiriwa ani ka kɛ sababu ye ka baara lase u ka sigidala sifinnaka wɛrɛw ma. O siratigɛ la an ka ambasadisi kumakan lamɛn Rasna Korinen.
Today's ceremony's purpose is to celebrate the halfway mark for the ambassador.
Kubi nyongo ikunte dore, kwa program mena bifo mako self-help, nou ambassador yere ka programe, ko nyongo yede koumimbi. Donk wye, mwogo duru nyongo ta, ka deme koulwe, wala sa wofene kase wwa kominoto ou deme, wwa sigida ou deme. Donk wara diru mani akalo damadwe, bi nyongo ikwe, ou fara nyongo nga kou ngini nga barabe togo di, ani ou mwogo me fey men, albi, Ameriki kase wou deme, wwa kontine kwa barake. Kubi nyongo ikwe de.
Borola baramiseni chama borodalen don ni projet en CF muno be se ka ke sababu ye ka shifina ka ubo sokono sigula.
Oh, that's a good question. So it's about $10,000 per person, almost.
Donc war mi duruma ni a jate mine mo duru duru a kelengele million CFA war million woro woro duruma. Donc ou bena baram ngala baro te kle mais a bara fama be talike ka musu deme wala ka musu manun deme. Ni a jate mine bara dola fini kala bala bara dola fin chama robala mais a kumba kone ka sigira mo deme di.
Really helping the local communities. So in terms of, I think there's a program to start up a small business with stoves. There's another program to help women and sewing. So the programs are very diverse.
Thank you.
Iniche.
Barakela maduru munu ngarzigela ni nafulula. Utumbe akeneka. Uyuka nisodia ira kusebe siraba haidara aleye ama kufolindoi.
Poindila oma, akela sababu ye. Tayari botikini ani tayari muso demsani bisaba ayolu diga tagabulu yelema sora sira fanfe ulisebugu arrondissement yere kono
deme mikele fle ameriki jamana ka lasigiden fe mali kono abeke san o san wa adabolen do malien diun bela jelin kama ni mami be fe ka keni deme soro bagaye ibi kunyeshi ameriki jamana ka lasigiden ka sitika mali kono Mariam Kuyatika la Selido Bamako, VOA Bambara.